mbanjani. We as oh, oh munyuma ma wayefelwe. Ingane yakhe kwakubuhlungu. Wa bahlangana toke yazi wambuza wathi mama abe kwenze njani. Yena waphendula wathi
konke kuhamba kahle.
Waphendula lo mama
wathi konke kuhamba
kahle. Wathi konke kuhamba konke kuhamba konke kuhamba kahle. Waphendula lo mama wathi
konke
akhuluma sidumbu sisendlini wathi
konke
wathi konke wathi konke hamba kahle hamba kahle konke
konke kuhamba kahle.
Bamphendula lo mama wathi wathi konke
hamba
kahle. Bamphendula umama mazi
wathi
konke khuluma ubuhlungu kodwa wakhuluma ithemba wathi konke kuhamba kahle wathi
konke
wathi kuhamba kahle konke konke kuhamba kahle kuhamba kahle
konke
kuhamba kahle uthi konke ngamemeza nawe mntakaba ngamemeza noma izinto zinzima uthi thani konke kuhamba kahle konke kuhamba kahle hamba kahle nawe ngamemeza uthi khulume kusini khulume kukholwa khulume kwenyuka endleleni uthi konke kuhamba kahle memeza 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 uthi kuhamba kahle nawe ungasho noma kunzima uthi konke kuhamba kahle ukhulume izinto zingahambi kahle ukhulume kukholwa konke kuhamba kahle konke konke kuhamba kahle konke kuhamba kahle konke
konke kuhamba kahle.
I love you Lord Master.
I love you
Nigo sithi I love you Jesus.